Blog Talk Radio.
Makumyabiri ni mu kiganiro gihe ni iki nanjye turayishimiye Jean Paul nkaba rero nongeye kubaha ikaze aho muri hose. Ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba biratangiye. Kubashoboye gutera ijisho kuri gahunda y'ibiganiro byacu uyu munsi, turaza kurebera hamwe cyangwa se turaza kugaruka ku makuru atandukanye ariko ajyanisha ku karengane, ajyanisha ku myitwarire ya Leta ya Kigali, aho ikomeje guhohotera abaturage haba ari hanze y'igihugu haba ari mu gihugu imbere, ndetse kugeza ubwo ibabuza n'amasoko aho guhahira, ibabuza uburenganzira bwo guhaha mu gihugu cyabo mu masoko, aho kugira ngo yendi ya proteje ahubwo irayakinga kandi itabahaye ubundi buryo bagomba kubaho. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bandikiye Papa n'ibindi bihangange ku isi hose, ndetse Kigali ubwayo, Kigali le guverinoma ya Kigali ikaba yabonye kopi. Nibaza ko mu mateka y'izi nzandiko, cyane cyane iyo iregwamo ibintu nk'ibi, itajya yemera kuvuga ko yabonye kopi ya information, ariko ubu ndumva amakuru mfite ari uko ubu noneho yakije reception cyangwa se yemeye ko yabonye ubwo butumwa. Ikibazo si uko yaba yabonye ubutumwa, ikibazo ni ukumenya niba hari kizabikoraho. Icyizere ntabwo ari cyinshi cyane ko hari kizabikoraho, ariko ndagira ngo mvuge kuri uru rwandiko ko rwateye indi ntambwe idasanzwe, ko n'urwandiko rwandikiwe hafi abategetsi bose ku isi, ndetse umuravu hari uko bigaragara ubukana rufite rutandukanye gato n'izindi zabanjirijwe, uretse ko n'izindi zabanjirijwe zari zarandikiwe Kagame ubwe. Uyu munsi rero kuko yashyize agati mu ryinyo, abanyamahanga nibura bo bashobora kwemera ko ibyo bintu babibonye. Ntabwo ari ibintu wavuga ngo ni inzandiko ni impapuro gusa, kuko Kagame ibi ni ibintu yarishije kuva kera cyane. Ni ibintu yabwiye abanyamahanga ko ari kimwe mu bimubesheje ku butegetsi, ni ibintu yagiye akangisha hirya no hino ku isi muri za media, avuga yuko aramutse adahari Abatutsi bashobora gushira, ndetse yivuga ibigwi anavuga ko kimwe mu bintu bituma adashobora kwizera abandi bantu bafata ubutegetsi ari uko abo yabambuye bashaka kumara Abatutsi, none arabimariye we ubwe bwenyine. Ndetse bamubwira bati turashaka ko dusobanukirwa n'ibi bintu bikomeje kurimburira Abatutsi, bitwa ko wavugaga ko wakijije nabo bakaba bagiye gushira ku icumu, akavuga ati burakari nako akaburusha aba victim. ibyo mwarabibonye kuri Rwigara Sinapol n'ibyakurikiyeho byose, vuga ati ahubwo n'imitunganyo nzatwara, umukobwa we yajya kwiyamamaza ati ahubwo ndabafunga mwese, niyo nkaga cyangwa se niyo nka we akaba ari usigara abaye victime. Nibaza ko noneho aho biriho kwerekera nawe arimo arahabona. Ejo bundi bari 24 bashyize ku mukono kuri uru rwandiko bahagarariye abandi, ubu noneho umubare wiyongereye. Ejo bundi bizaba ari ibindi. Niba nawe adafite amaso ubwo yenda yakwibaza ko iyi ari pratique nk'indi yari yose. Turagaruka kuri aya masoko y'i Kigali yafunzwe. Rimwe ngo bita Kigali City Market, irindi rikaba ari iryo muri Nyabugogo ngo bakunze kwita kwa Mutangana. Aya masoko nuko benshi bavuga ngo ni coronavirus nkuko Kigali bashatse kubyerekana, ariko makuru dufite arerekana ko ari uburyo bwo gukenesha abaturage mu rwego kugira ngo FPR ikomeze yigwizeho imitungo, abacuruzi bagane amazu yabo yabuze abantu bayakodesha kandi ahenda kandi bagomba kuyishyura cyangwa se banki zabo zirimo zihomba, utazabishobora nyine ubwo azimenye. Aya manyanga kenshi gakunze gukoresha kuri ya witwa Rubingisa Pidance kuko ari nacyo bamushyiriyeho, kandi bavuga bati n'ubundi ni hahandi aramutse nta yindi shusho afite. Mu byibuke ko babanje gufata buriya buyobozi bw'uturere bw'umujyi wa Kigali bakabishyira ngo munsi ya supervision ya Kagame ubwe, ni ukuvuga ngo nuriya bakora mu nyungu za presidence nkuko iyi structure nshyashya bayikoze. Ariko urwandiko yanditse avuga ko ngo bagiye guhita bakora isuku hariya, banabeshya ko bazajya bajya bareka abantu bafitemo ibiryo kurya mu mafrigo cyangwa se muri za freezer babifata, barabangiye abantu baratabaza. None se banyarwanda, banyarwandakazi, umuturage mwavanye ku muhanda mu buzungu zahi ntashobora kugurisha imboga ze ku muhanda, none uyu munsi mumuvanye mu isoko mwitwa ko rya kinyambere mwashyizemo, ntimuvuze mutende reka tugabanye umubare nk'uko musanzwe mubigenye, nk'uko ahandi nako basanzwe babigenza. Isoko murarifunze. Ese mwabajije abandi bafite ubwo buzobere cyangwa uko babigenza? Ese abo baturage hari ibindi mubateganyirije? Muzabagemura se mu rugo? Mufite se ahantu bashobora kugenda bagakura ibyo kurya batabanje kwiexpose? Turamutse twemeye iyo narrative cyangwa se icyo kinyoma cyanyu? Kizito Mihigo akomeje guteza ingorane leta ya Kigali, umuryango urengereye uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi Human Rights Watch irakomeza kuvuga ko itazatezuka kotsa leta y'u Rwanda igitutu kugeza ubwo bazemera iperereza ryigenga cyangwa se independent investigation, kubera yuko ibyo bavanye muri ya perereza rindi biracyakema. N'uyu munsi n'abandi kandi sina Human Rights Watch yonyine n'abandi twese turabizi, ariko na mahirwe kubona ko bigaruka muri media. Human Rights Watch uvuga ko tugishaka ko habaho iperereza ryigenga. Iperereza ryigenga zatwereka iki? Rizatwereka, bazafotora tureba aho hantu koko bavuga ko Kizito yahuriye, niba haba hamashuka tureba nako hashobora gufata hamashuka, tureba ko babaye madirishya kino ashaka kuvuga ko bishoboka ko umuntu yakwimanika ahantu nk'aho ngaho. Ibyo byose nibyo bakwiriye kureba. Fukoso tebusiyo yararangiye, baraba umubiri w'umuntu barabutwaye, ariko hari ibindi bishobora gukorwa. Hari za interview bishobora gukoreshwa abapolisi baharinda niba bataramaze kubica, ariko nabyo nyine uhari ibyo byose ntiyabuza kurimanganya, ukuri kukamenyekana. Ariko hari byinshi cyane byatuma tusobanukirwa n'iki kinyoma, nubwo tukizi tubizi neza cyane ko kugeza n'uyu munsi baracyakomeza gukurikira buri muntu wese uvuga izina Kizito Mihigo, bigaragara ko nabo bafite ibyo birega. Muri Mali abasirikari bafunze umukuru w'igihugu ndetse na premier ministre. Hari ibyo twagiye tubona abaturage banezerejwe n'ibi gikorwa cya gisirikare. Yes, ibindi bihugu bifite constitution, bifite itegeko nshinga. Abandi basirikare barahirira ku itegeko nshinga. Ntabwo barahirira kuvuga ko tuzarinda umukuru w'igihugu n'umuryango we. Barahirira itegeko nshinga kuvuga ko tuzarengera inyungu z'igihugu. Ku nyungu z'igihugu. Abandi bana. Niyo mpamvu bashobora gukora kudeta. Niyo mpamvu bashobora guhirika ubutegetsi ntabwo ndi umu expert kuri ibi bintu bya mali ariko ndizera ko mu isesengura turi buze gukora turi buze kubagezaho ibirambuye bijyanye n'iyi kudeta ndetse mboneraho akanya ko kugira ngo mu kanya nze guha ikaze bwana Mara uri buze kudufasha mu isesengura ndetse akaba ari n'umwe ntibeshye ari kuri nimero ya kabiri mu basinye kuri ruriya rwandiko rw'abarokote jenoside rwagiye hirya no hino ubwo mu kanya tudatinze ndaza kureba ko turi kumwe muri studio hanyuma ikiganiro cyacu gitangira
turakaze ntidukangaza turakaraze ntidukanyika
ikaze muri studio za radio iteme n'abatindiye rero reka mikaze mushyitsi wacu ni Bamara Prosper Bamara niba unyumva ndagira ngo ikaze muri studio za radio iteme Bamara uranyumva
ndakumva Jean Paul
urakoze cyane kuza muri iki kiganiro cyacu kugira ngo dufashe ku bintu bimwe na bimwe duhereye kuri iyi nyandiko yasohotse y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi nabonye nawe uri umwe mu bashyize umukono kuri iyi nyandiko ije atari iya mbere yamaganye ubwicanyi bumaze guhohotera ukomeje guhohotera abacitse ku icumu ariko iyi ifite umwihariko wayo nk'uko nabibonye ikaba isa nkaho yandikiwe isi abihangange ku isi hose bitandukanye n'ibyo nari nsanzwe mbona ndagira ngo mbere yuko yenda tujya ku yenda ku rwandiko cyangwa se mu biri mu rwandiko rwabyo ndagira ngo ubanze ubwire abadukurikiye icyateye cyatumye mbese mwumva ko mukwiriye kwandika iyi nyandiko ndetse no muri iki gihe
urakoze Jean Paul ndasuze n'abatwumva bose nakubwira ko hari byinshi byabaye ku barokotse jenoside kuva intambara yarangira kugeza ubu barihangana n'ubu baracyihanganye ndetse bagerageza no kugendera kure kuba bataka kuba batabaza hari aho byageze rero bagerageza ikinyabupfura n'ubu baracyari mu kinyabupfura baracyakirimo cyo kubwira abayobozi ati nyamuneka tuba turashira ntituze bari kutwica kandi mukwiye kuturinda igihugu gifite ingabo zikomeye gifite ingengo y'imari igenerwa abarinda umutekano bagomba kurinda abanyagihugu bose n'abarokotse barimo nk'uko babibonye mu rwandiko rero abarokotse ntabwo barwandika nk'aho ari kategori idasanzwe cyangwa se arabaturage badasanzwe ni kimwe n'abandi ntibanayobewe ko n'abandi bicwa ariko ibyababayeho rero ni byinshi ndetse nanavuga ko imwe mu mpamvu zatumye u Rwanda kurubaho nuko hari ibyagiye bikabya kurenga urugero aho ubutabera bubura bukanangwa neza burundu ndetse n'abantu ntibahanwe hari ibyabaye mu minsi ishize kuri Rwigara Sinapol ibyabaye kuri Kizito mbere yaho hari abitwa Bapina Kabenga aho umuntu yicwa ndetse impanuka igakinwa nk'aho atishwe nk'aho yaguye mu mpanuka ibyo byabaye kuri Pina byabaye ku bandi benshi hari nabo bafata bagashyira mu migozi bakavuga ko biyahuye ninduha bashyira iki ni ikindi kibazo ariko twe tubibaza ushinzwe kubarinda kutubwira ngo
mubwire ko n'ukuvuga ko batari muri kategori nako kategori yabita yendukira aho idasanzwe nize ko igitekerezo cyawe utaza kukibagirwa jyewe mbashyira muri kategori idasanzwe reka nkubwire impamvu aho ngaho tuhanyuranyije kuko igihe ubutegetsi bwa FPR bwajyagaho imwe mu mpamvu yatumaga birengagiza amasezerano cyangwa se za ceasefire guhagarika imirwano hagati y'intambara ya FPR n'inzirabwoba nuko harimo icyo gikorwa cy'ubutabazi abantu barashize ntacyo mukora tugomba kugira icyo dukazugakiza abantu bacu noneho n'ubutegetsi bwamara kujyaho FPR ikavuga ngo twebwe twarokoye abantu twakishije abantu ndetse bakajya bashyira muri za stade bakavuga ubuhamya bw'inkotanyi bakavuga uko barokotse ni kimwe mu bintu FPR ikoresha kwerekana ko yakoze ibintu by'ubutabazi ibintu by'ubumuntu ndetse ikabukorera kuri groupe iri vulnerable yavugaga ko Habyarimana cyangwa se n'abatabazi ingoma y'abatabazi ariyo yari bamereye nabi noneho yo ikaba yaraje igaragara nk'umukiza none ubu mwandiko urwandiko ndetse urwandiko nasomye jyewe rwose nyandiko ijambo kurindi muravuga uti muri iyi myaka 26 yose irangi abacikacumu aba barokotse barashize barakomeza gupfa ubushake bwo gukora investigation nta buhari none se urabona ko abo bantu atari kategori yihariye cyane cyane vis-a-vis cyangwa se ubigeranyije n'ubutegetsi buhari ndetse n'uko bwagiye ku butegetsi bamara naho ngaho navugaga
irihariye mu buryo twavuga ko yenda twabagereranya n'ibyo bita endangered species espèces en voie de disparition kuko bari bakeya cyane basigaye kandi niyo bakubasirwa nk'abandi bo bashobora gushyira mbere y'abandi ndetse n'uko baba baragizwe igikoresho cya propagande ya leta nayo iracyakomeza ariko kimwe mu byabaye nanakubwira ndi bugaruke ku byo navugaga kimwe mu byabaye ni ugukina burya ni bibi gukina mu bikomeye gukina komedi kuba babaye nta kintu kibi nko gufata umuntu wagatanze ubuhamya agomba kuza akabutanga uko abyumva akabutanga akavuga ibyamubayeho ndetse agahabwa n'umwanya wo kuvuga mu bihe byo kwibuka ibihe byo kwibuka bigisa na komedi teatre abategetsi bagahagarikira abantu bagatoranya abazibuka abazatanga ubuhamya ibyo ntitubishaka bivanemo ibyo uzabivuge ibyo ntuzabivuge bagahagarikira teatre bakayirangiza ejo wavuga ibinyuranye bakaba bakuboha cyangwa bakanakwica ibyo ni ibintu biteye isoni biteye n'agahinda ntushaka kubwira umuntu ngo sina gutya ibyakubayeho uko wababaye muri jenoside ibyo bagukoreye mureke abivuga uko abyumva kandi byagenze ibyo ni ibintu bibi bitagomba no kongera kubaho ndetse hari n'aho byageze bagaheza bamwe mu barokotse ntibagere aho ubuhamya bugomba gutangirwa bukaba bwatangwa n'abandi bantu ibyo tubireke ni ibindi bizaza ariko kubwira umuntu ngo imbere yawe nibo bagutoranyiriza uko uzavuga ibyakubayeho nk'aho bari kumwe nawe baguhiga mu mashyamba uhushwa n'imihoro ntabwo ari byo bagombye kubafata mu mugongo bakamuhumuriza bakamuha umwanya akavuga noneho bashaka bagashyiraho komanderi zabo bindi ibyo bavugaga rero nabyo birabashyira muri kategori idasanzwe kuko bashyirwa mu ikinamico ryababayeho bitari ikinamico bakorera nk'umukino wo gukusanya amafaranga no gushimisha abanyamahanga baje kureba cyangwa se kubatera kugira ibindi bakamuramo bakoresha teatre abantu bababaye bakabakoresha teatre yo gukina agahinda kabo ariko batagasinye uko byabaye bagasinye uko bategetse bashaka babahagarika ibyo rero ni biteye ubwoba yaba byagarukiye agaho rero tugarutse kuri uru rwandiko rero rwagaragaye buriya nyuma y'ibyabaye byose abantu bapfa inzandiko nyinshi zandikiwe ubuyobozi urupfu rwa Kizito rwabaye nk'urukora icyitwa shock mu banyarwanda bose ndetse no mu banyamahanga bambwiye shock ntiyasize abarokotse jenoside benshi barahungabanye cyane ndetse na bamwe bapfukamiraga leta cyane barikanga bose n'abayigenderaga buhoro nabumvaga izahinduka kumva ko biteye ubwoba kwica Kizito umuntu bashinja kwica umukuru w'igihugu cyangwa kumugira nabi niba umukuru w'igihugu yitwa n'inanga na gitari cyangwa na piano ntawubizi hanyuma n'ikindi kibazo kuba ufite ingabo n'amabombe n'indege z'intambara n'ibindi ukavuga ngo umuntu ucuranga gitari inanga ye ucuranga piano azaguhitana hanyuma rero urupfu rwa Kizito rumaze kuba ntawari uzi iyo ajya n'iyo atajya nibwo habayeho gutekereza mu buryo bunyuranye haba inisiyative nyinshi zikurikira nyinshi zari zarabayeho mu mateka zo kwandika inzandiko ndetse habaye n'urwandiko rusaba ko haba iyigwa autopsy postmortem ibyo babyita hari expertise rwanditswe n'abashyitsi ku icumu ariko mu gihe baruteguraga bamwe amatsinda bakagira ibitekerezo ku bandi ugasanga ari cyiza tugashyigikirana hari abandi batekerezaga bati ibyo kwandikira abantu badasubiza perezida wa repubulika ya Kigali kuki none umuntu atakwandikira abandi hari itsinda ry'abantu rero barimo cyane umuntu umwe wari mu gihugu cya Espanye undi uri mu gihugu cy'u Burundi n'undi uri mu gihugu cya Senegal cya Afurika batekereje gukora u Rwanda ko none rudatabaza leta ya Kigali ariko rutabaza imiryango mpuzamahanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibihugu n'inshuti z'u Rwanda kugira ngo nibura nazo zitakambe kureba aho ijwi ritumvitswe yenda nihabaho gutakamba kw'abantu benshi rizumva cyangwa se habe n'izindi ngamba kuko nyuma yaho hari n'ibishobora gusabwa byinshi kuko ngo turacyari mu nzira za non-violence zo kwinginga ariko iyo bikomeje kuba bibi ntawuzi ahantu biganisha ni nk'ibyo byo gusangisha abaturage cyane buri ntawuzi aho bizaganisha hanyuma rero izi initiative zisa n'izabereye rimwe zirasangirwa abantu barakomezanya bazongeramo ibitekerezo bashyikira ibitekerezo u Rwanda rero ruza kugira amaturite mu mezi menshi cyane angana n'ay'umuntu hafi icyenda icumise icyenda yenda umunani icyenda ubu rusohotse rwose rutabaza ndetse rumenyesha abayobozi b'i Kigali bati dore tubwiye n'abahandi ko mwandikiye inzandiko nyinshi nimwumva yewe zanatangiye kera buriya umuntu witwa nka Etienne Masozera yaza muganiriye yaza gusobanura ko zandi hari inzandiko zanditswe na kera zo kumenyesha abayobozi b'u Rwanda nimwumva kandi uretse n'ibi ubwo nabi ukabarokotse byatangiye rwose kare cyane uwo mugabo mvuze wazambaza ati wahunze ryari wagiye ryari ese wabonye icyo aho ari uri muri buka n'ahandi hari ahantu umuntu agera ari mu nzego akaba yananizwa no gufasha abagomba gufasha no kwiyitaho bwe nimvuga kwiyitaho tuvuge ushinzwe kwita ku barokotse ariko ukananizwa kubikora nubwo itegeko ribikwemerera hari abari mu kigega umugabo waraga ikigega yarahunze ariko nta kintu cyabaje nko kuri muri icyo kigega hakaba ibyo ubona wagakoze ariko hakaba kubwira ngo ntibemere kubikora ahubwo kora ibi n'ibi wifashe uyu wigira utya ugasanga kakubayeho rimwe na rimwe ukaba wahitamo no gutoroka binagaragaza ko n'abakiri muri iyo myaka bagowe ikigega cyangwa muri ibuka umuyobozi wabo abagowe buriya hari abatukibuka ngo ni hoparere n'umuzindaro cyangwa iki wa leta ye ariko nugomba kumva umuntu gufata umuntu w'umuprofeseri wa kaminuza kugira ngo abashe kubaho ntapfe uburyo bwa mekanisme ya serivisi mekanisme ye igasigara ari uko ategekwa kwitwara nk'umuntu utagira ubwenge cyangwa se kwitwara nk'umuntu udafite icyo amariye sosiyete mu gutekereza nagaragaza icyo yayimarira aricwa nagaragaza icyo amarira yakwicwa ni ukuvuga ngo nk'abo bacu tubabona nk'abantu bagowe asosiyasiyo biri mu bigomba nabwo gutabarwa no kubohorwa biri anotaje harafashwe ugwate yesi ni ukuvuga ngo ibyo byose rero bimaze kugaragara nibwo mu gusaba ko Kizito ibyabaye kuri Kizito na ku murambo we wakorerwa iyigwa autopsi cyangwa se postmortem expertise habayeho nyine n'icyo gitekerezo cyo ko hakwandikirwa n'abandi bantu kugira ngo turebe ko byatisha make ariko noneho hagahinduka kwandikira abandi gusa muri bwa buryo bwo ku kuvuga gusa bwo gushyira muri rurimi rwiza ni no kuvuga ukuri kugenda abantu bava mu rurimi navuga ko ruhishe rusize binjira mu rurimi rubasha kuvuga ibiriho nta wuhungabanye niyo mpamvu u Rwanda kubona rusa n'urutanga ingero ruvuga uko byagenze nta guca iruhande ibintu bitamenyerewe kubarokotse jenoside binagaragaza ko na mbere batari bayobewe ko bicwa ariko bacishaga amacyo ngo barebe ko amahoro yahinda ariko aho gutanga amahoro undi akica kurushaho none aho bigana rero biragana ko iyo ntawe uguhagazeho wagombye guhagararaho ugerageza kugana mu nzira zo kuba wakwihagararaho ubiri mu nduru nitugira imana bizahama mu nduru bikemurirwa muri iyo nduru bitugira ibyago ntituzanizagarukira ariko turumva ababwirwa isi irumva n'abayobozi b'i Kigali barumva igenda turizera ko niba bataranumvaga mu minsi ishize ariko turizera ko bazumva niba tumva kandi ubwo bizagenda uko bigomba kugenda ntabwo twamenya bizaba mu minsi iri imbere reka mbe mbike yawe sinzi niba
urakoze cyane ndagira ngo utaravaho ndetse ntabwo yenda turi butinde cyane kuri urwandiko rwarwo rurisobanuye ni igikorwa cyiza buriya nibyo tuvuga abantu bose buri muntu wese ahari yagiye akorerwa akarengana kakavuga cyangwa agatabaza hari aho bishobora kugera noneho ugasanga kuko cyane ko tubizi ko iriya leta nta bantu idakorera akarengana litiristi benshi cyane byagera aho ugasanga abatabaza ni benshi ndetse baruta abadatabaza bikagira aho bigarukira ni igikorwa cyiza cyane yenda bizagira umusaruro mutekereza ko bizagira ariko noneho hari ikintu wari uvuze kuribuka ngira ngo noneho ngarukeho kitari no muri organization muri rusange ndaza kukivuga ngira ngo tugisorezeho turi kuri iyi ngingo ni uburyo aba victime baterwa ubwoba kugira ngo nabo bataza gutabaza igihe bakorewe ubugome cyangwa se akarengane nk'aka ibyo mu Rwanda hari aho ushobora kubyumva kubera ko batinya bavuga bataho gupfa none nzapfa ejo ariko noneho hanze ahangaha hari abantu bamwe babona bene wabo cyangwa se abahuje akababaro ariko mbyita barimo bapfa bagaraguzwa gati banabona yenda icyo kuvuga ku giti cyabo batagishoboye ahubwo basanga hari undi muntu uvuze bakamwamagana icyo ni kimwe cya kabiri ndafata urugero rwa Jean Paul Samputu wagiye ejo bundi muri ibintu byo kwibuka Kizito ndetse no mu gitaramo niko nabyita cyo kumwibuka yarangiza agaterwa amabuye ku mbuga nkoranyambaga yarahuriyeho n'abantu bo mu ntore nta kindi yakoze uretse gusa kwifatanya n'abandi bari mu kababaro cyangwa se bibuka umuntu wabavuyemo igihe kitageze cyangwa se nubwo cyaba kinageze ariko umuntu wabavuyemo noneho icyo ngira ngo dusoza kuri iyi ngingo n'abantu ntabwo mvuga ngo ufite power yo kubahindura mu mitwe yabo, ariko ubutumwa bashobora kubwumva. Kubona uri hanze ahangaha, ubayeho muri Canada, muri Amerika, mu Burayi, muri Australia ndetse n'ahandi, ukaba uzi neza ko icyo gitugu cya Kagame utakibamo buri munsi munsi ku wundi, atakubuza kuryama, atakubuza gusinzira yenda. Noneho wabona urwandiko nk'uru nguru, yenda reka gushyiraho byakabaye byiza ushyizeho izina ryawe, ariko igihe utarishyizeho nk'abo bacikacumu kandi barahari, abo baresikape barahari benshi, usanga bavuga ati aho kugira ngo twebwe twifatanye n'aba batuvugira muri rusange, ejo bishobora kuba ari nanjye, aho kugira ngo yenda duceceke twe kubatera amabuye nibura na silence, nubwo bavuga ko silence nayo ari complicity, ariko nibura leta ya FPR yavuga ati bari abo nta kintu bavuze, kongera ukajya gutera amabuye ababikoze, ndetse ibirenzeho bamara ibirenzeho mu rwandiko naho nabibonye, ukavuga uti ahubwo njyewe umuntu dusabana aho kugira ngo niteranye na FPR, nazajya nirirwa nsangira ikirahuri na Kigurube, nibo tuzajya dufatanya urugendo tujya muri Ngwinurebe mu mushyikirano. Ibyo bintu ndagira ngo mutange ubutumwa, utange ubutumwa ku bantu nk'abo ngabo, nubwo ntavugana bivuze neza nibivuze ko ushobora kubahindura mu mitwe, ariko nibura nabo bakumva icyo mubatekerezaho.
Icyambere mbatekerezaho, waruvuze ngo ucecetse ntiyabateye ibuye, buryo ucecetse abaguteye ibuye urwana no kuva mu gahinda urimo uri buterwa, ahubwo urengejeho agakora ibindi byo gusangira na kigeze no gusangira n'umuntu kwica abaguteye inkota cyangwa kunize mu mugozi rwose akakunogonora, ariko na wa wundi ucecetse burya abaguteye ibuye nawe ibuye ndaragukomeretsa, ariko wa wundi we abaguteye inkota rwose akagusataguha. Tuvuga ngo nabo rero ntabwo ibyo babamo biba ari byo. Hanyuma uvuze Kigurube, biragaragaza iyo myitwarire nyine yo kutaba abanyakuri. Usanga benshi bajya ku mbuga kugira ngo bashake amahoro, bumve ko batatakaza identite, bumve ko bagatuka interahamwe, bagatuka abaresikapi benshi, buriya nta nubwo bagombye kuba batuka abishe abatutsi interahamwe, otorite murayo ntayo, ntabwo bagombye kubajyaya ngo basakuze ngo turabamagane, bagombye no guceceka ahubwo bamugane bagasabana nabo. Kubera iki? Ntabwo wavuga ngo uri kurwanya bamaze abatutsi ndimbura abatutsi hanyuma ngo ufate umuntu watemye abantu uhama uwahotoye papa mama n'abavandimwe ba Karasire Mabure, uvuge ngo we sindi mbura abatutsi yabamaze, wishe ababyeyi ba Corneille, wishe ababyeyi ba Karasire Mabure n'abandi. Ntabwo mbona ahantu utandukaniriza Kigurube n'umuntu wishe ababyeyi ba Karasire Mabure. Hanyuma Karasire nanavuga umucyahe, umwamagane cyangwa umwirengagize kubera ko avuga uko se na nyina bishwe na mushiki. Ibyo ni byo nivuga ngo ubutumwa rero umuntu yaba hano ubuhe, ntabwo biguha amahoro kwihakana umuvandimwe wawe uri warwana no kwivana mu cyo yaguyemo. Kumutaba ntabwo bizaguha amahoro, wa wundi ubona umutaba azakwica azavuga ati mutindi ntagire impuhwe na mwene wabo ubabaye, natwe ntadukumwe no gushaka kurya igihe nikigera cyo kumubaga azamubaga atabitinzeho. Ni nabyo bikunze kubaho kenshi. Ni ukuvuga rero nimuve muri ibyo, musabe ko abantu bahinduka bakaba abantu bakabubaha namwe bakaba ubuzima bwanyu nabo bakajya ubwabo mu kubahana, cyangwa se mukore uko mushoboye kose kugira nyine ngo mubihinduke. Muri Mali bariho barigaragambya, muri Cote d'Ivoire, muri Burkina n'ahandi barasakuza, baratakamba, baratabaza, ariko hakaba ibyo banga baravuga. Hariho kugira ngo ubu uri umuntu warokotse w'umupasiteri w'umupadiri uyoboye imiryango ubundi te kugira ngo mbe nibereho reka nseteke abapfa babe bapfa babe bashira niyo kuvuga agahinda karimabure niyo ukora imyigaragambyo hanyuma kigurube naza tujye guhoberana yari ashinzwe na gacaca twizere ko iyo gacaca yamusiriye urubanza rw'ukuri niba atari ukuri nabwo ubwo yasaba kurenganurwa ariko mu gihe ari yaciri urwo rubanza ntikibazo twakomye kubabaza umuntu bati ni ibiki murimo ibiki mudukorera ese ko muri kwica abantu ndetse bagombye no kujya kure bakanabaza ati cya gihe byagize gute ko hari abahungu bacu bagiye n'abakobwa bacu byagize gute ko batagarutse ese barabarashe ngo turajya no mbakubise kudufunga birebe na kategori n'igice kinini cy'abanyarwanda niyo byaganirwa abantu bakabyumva ariko ntabwo umuntu yabirenzaho ngo agire agasuzuguro ko kwica n'abasigaye urusorongo abavuze kuvuga nabo bemere kutavuga ubutumwa rero nuko batinyuka bakagenda kabo bakakavuga kandi bakagira n'icyo bakora kugira ngo be bazakava mu musungu ndumva rwose
urakoze cyane ntabwo nava kuri iyi ngingo ntagiye kuri Kizito nta Kizito ntabwo nubwo na mbere hose habaga inzandiko zitabaza uko zari zimeze kose urupfu rwa Kizito hari abantu benshi rwakanguye ndetse kuri benshi basanga ko nta muntu uri safe mu Rwanda uko yaba ameze kose kandi nta nteguza udashobora kumenya mbese urupfu rwawe uko ruzaba ruteye urupfu rwa Kizito rwatunguye benshi atari uko dutsanzwe tutazi ubugome cyangwa se ubukana bw'iriya leta ariko warebaga Kizito ugasanga ahubwo nta kintu na kimwe atwaye leta kumva ko wajya kwica Kizito uvuga gusa ngo impamvu ni uko watekereza ko yari aguhunze yenda ukavuga uti ikindi gihe azaducika hari se cyangwa se nimushyira muri gereza iriya publicity ya buri munsi aza mu ikamyoneti aza mu modoka aza kuburana izantera ibibazo byinshi atereka yenda ndangize ikibazo nkirangirize rimwe iyo nibyo dutekereza aba FPR ariko byenda hari n'izindi mpamvu zirenze izo ngizo gusa impamvu urwo rupfu rwo rwatunguranye giye ubwanjye muri FPR nuko Kizito ntabwo yarateye ntiyigeze yamamaza ntiyigeze yerekana ko ashaka ubutegetsi bimwe mu bintu dusanzwe tuzi bikugira bigushyira umutekano we mu kaga yewe n'ibintu yakoraga ubutumwa yatangaga yenda bavuga uti ntiyarimbye FPR cyane kuko wabishakaga ariko yatangaga ubutumwa buri balance ku buryo ku rundi ruhande wasangaga bishobora no gufasha n'ishyaka riri ku butegetsi cyane cyane nk'ishyaka ryavuze ko rigiye ku butegetsi rivuga ko ari guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge ariko noneho reka urwo rupfu rwe
yabonye igihembo yahawe na First Lady kubera ko yaratangije ubwo butumwa bw'ubwiyunge ajya muri gahunda za leta we rero yatwawe umutima ibyo bavugaga ibyanditse muri porogaramu za leta z'ubwiyunge muri polisi yumvaga kabiri
bimwe Karasira yavugaga avuga ati ibyanditse amategeko
yumvaga
ko
mubwira ngo igisha ivangura wikigisha yabibonaga byanditse muri polisi ntamenye ko izo polisi ari izo kujya guhamagaza amafaranga
y'abashyirankunga ari masiki gusa
hanyuma bagira ngo nibyo abishyira mu bikorwa naho ubundi barambwira ati izi polisi zireke ushaka ufashe mu kuzandika ariko nujya kuri tere ukore ikinyuranyo tuzaguhemba ari uko abantu benshi urwango ruzamutse mu bantu we rero akagira ngo abereyeho arahemberwa kuzagabanya urwango mu bantu yakoze ikinyuranye n'icyo yari ategereje yagendeye muri
nyiri kuri ibyo rero nibyo navugaga arapfa baza kuturimanganya ibyo batubwiye by'uko yiyahuye badashaka nyine na investigation ubu Human Rights Watch iravuga ko ishaka cyangwa se ikomeza gusira igitutu kuri leta kugira ngo iperereza ry'urupfu rwa Kizito rikozwe n'abantu bigenga rikorwe kandi rije ahagaragara. Icyizere ndabizi ko ari wowe nanjye tubizi ko icyo cyizere nta gihari cy'uko iryo perereza rishobora kubaho, ariko ku rundi ruhande kiriya gitutu ntabwo navuga ko ari imfabusa, ndetse ku bwanjye nakwifuza ko n'abandi ndetse n'ayandi mashyirahamwe nayo ubwayo akomeza kubisaba, kuko ibi bishobora kuba atari Kizito gusa bishobora gufasha. Hari abantu nka ba Rwisereka, hari ba Gasakure, hari ba Munyengango, hari ubwo ndavuga Munyengango Mohamed, bamwe bose barashwe na polisi, maboko ya polisi, n'abandi benshi cyane bamaze kujya bagwa maboko ya polisi. Jyewe simvuga ko icyo cyizere ngifite, ariko iyi presiyo nsanga ikwiriye kujya gukomeza nako kubaho ikozwe SWAT na yenda ikozwe na hash na Human Rights Watch nako, cyangwa igakorwa n'abandi, ariko ibyo nibura bikagaragaza ko nubwo Kigali ifite verisiyo yatanze, ariko harimo ikintu gikemangwa kijyanye n'izi mfu z'aba bantu. Ayo makuru yasohotse uyu munsi, yagarutse uyu munsi, nako sibwo gisohoka ariko akomeza kuvugwa uyu munsi kuri iriya perereza. Sinzi ko wowe waba ufite icyizere, ariko niba ufite ibitekerezo binyuranye n'ibyanjye reka nguhe akanya ugire icyo ubivugaho.
Ndahera ku rugero rw'umugabo David Himbara, bigeze kumubaza bati se iyi raporo ya Amerika mu minsi ishize rwose noneho izi raporo bavuze Rwanda barwumvishije noneho rugiye guhinduka, ati urabona bizatanga iki? Yaravuze ati ni zero, bati barazandika babike mu kabati. Of course ni presiyo, presiyo ikomeye cyane, ariko izabagaruka mu bihe bizaza kera cyane. Barazihunika mu kabati, nibyo Human Rights Watch ze, nibyo bazakora n'ejo n'ejo bundi za Amnesty, barashe impunzi kiziba barandika nyuma y'umwaka kiziba. Mwibuke ko bazishe nyuma y'ufebruari w'indi mwaka, mu mwaka ubuzuyishi akaba aribwo Kagame arangije manda ye kuri African Union, akaba aribwo atinyuka Human Rights Watch na Amnesty kwandika raporo ya mbere ngo za mpunzi zarishwe kiziba nk'aho zishwe uwo munsi nyuma y'amezi 12. Ibyo nabyo biragaragaza ubwo buryarya, niba atari ubwoba sinzi niba babufitiye. Noneho rero zirabikwa mu kabati, ariko rero zagira akamaro ryari? Zagira akamaro gusa abo bireba baramutse ubu bwabo babona ko hari support ikomeye cyane, ko ari ugushyikirwa bo bagahaguruka. Aba baturage bamara ibintu bakoze guhenda turi ubuganiye n'ibindi bikomeye cyane, baravuga ko ari abasirikare ariko n'abaturage ko bamaze amezi mu mihanda. Ngo umunyarwanda bica agakoma amashyi ni ikibazo, baniga agakoma amashyi biciriwe, bakwica Kizito abantu bakajya mu nama ngo Kizito n'ubuzito bwe nafe, bariya abantu ahubwo abantu babandike amazina yabo, ni abantu bagomba kuzagira urubanza banacirwa rubi. Gushinyagurira umuntu wapfuye yishwe nabi arengana ni ikintu kibi cyane, ni icyaha ndengakamere. Ahubwo ni ukuvuga rero ngo biriya nta icyizere cyo ntacyo nizera, ariko se bizagira icyo bitwara iyo leta nk'uko Himbara abivuze, birajya mu tubati tukabariya bavamahanga. Ariko biramutse bikomeye abantu bagasara bakabyanga bakananirana nk'uko muri Mali, Burkina n'ahandi, icyo gihe za raporo zava mu tubati zikagira akamaro, bakanyanyagira bazatoraturwa nk'isanane bashatse rero bacisha make bagahinduka, kuko ntacyo zimaze ubu mu kabati, ariko hari igihe cyagera zikakimara agasanane kanyaruka bakagafata. Sibo bavuze sene nuko bizabagendekera niba batitunze ngo bahinduke abantu bemere tubafashe guhindura u Rwanda ruzima. Iyo mvuga kubafasha n'abantu bose batekereza neza ni benshi cyane, nubwo nta mbaraga baragira zo kuvanaho bifite burya guhanganirwa n'umuntu umwitangira na guhe. Wowe udafite umutima wo kwica we yica, ni ukuvuga ngo ugomba kurwana ishuri ebyiri, no kurwana kutamukomeretsa kugira ngo rero ko amutabara abe umushyikira ari muzima uzamujyane mu ishuri cyangwa se kumwoza mu cyuzi ingera yahinduke umuvane ubwo burundwe bw'ubuhotozi kudufune n'utuzi aho umuntu kuko urebye nawe arakwica utanamukijije nawe abanyarwanda bagomba kumva rero bagomba gutinyuka niyo hagiye ibitambo biba ariko hakagira ibyo banga nibwo ziriya raporo rero zizagira akamaro zikaba zanihutisha ibyo batekereza kuba numva ari cyo navuga naho ubundi ni mu kabari
urakoze cyane nibyo kandi icyo gitutu iraza ikongera ikagaruka yavuga bakavuga ati ariko hari ibi bintu warabyumvise mushiki wabo na Sebastian ubona ko nawe byamugize uncomfortable kubera ko ibyo ntaho bijya cyane cyane iyo bireba ihonyora ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ndafite Tabita Gwiza ku murongo wa telefone Tabita reka nguhe ikaze muri kiganiro twari ho tuvuga ibijyanye ni Human Rights Watch ikomeje kota igitutu leta y'u Rwanda kugira ngo ikore iperereza ryigenga ku rupfu rwa Kizito Mihigo turabizi twabyo twaho tuvuga ko leta y'u Rwanda izatera hagati mu ryinyo yaranabivuze ivuga ko bihagije ariko wowe ku buryo buri personnel cyangwa se bigufataho Rwigara Sinapol nawe numwe wapfuye urupfu rudasobanutse twahuze tumuvugaho kare tuvuga uburyo leta nawe yo ifite ukuntu yagiye buri manganya ngo ifite abantu bamugonze ngo ntiyaberekana ngo kubera ngo bafite ngo igihunga n'ibindi ariko ibyakurikiye nyuma yaho byasaga byose n'ibigaragaza ko Kagame yasa nkaho nta kuntu yari afite kwahisha uruhare yagize mu rupfu rwa Rwigara ndetse birajya gusa cyane n'ibintu ndimo mbona muri no minsi kuri Kizito Mihigo kuko Kizito Mihigo reka mfate mpere kuri Rwigara hari ibyabaye mbere yuko yicwa amaze gupfa harassment y'umuryango yarakomeje ari mitungo ari gereza ari kwiyamamaza ukuntu baharasinze Diane Shima Rwigara Kizito Mihigo nubwo atarafite iyo mitungo kuko atagize iyo kugira ngo ajye kwiyamamaza yenda iyo migambi yo kwiyamamaza kontre Kagame n'ibindi nawe ibyo bakora ni kimwe no kumwambura ubumuntu barashaka ko yazimangatana n'ibye byose n'ibihangano bye nyuma ya y'urupfu rwe ari naho n'abantu bagiye kumwizihiza kwizihiza ubuzima bwe nabwo usanga nabo ubwabo babaye harassed cyangwa se bakurikiranwa kubera badashaka ku izina rye rigaragara njye nkabigereranya n'uburyo bitwaye mu bintu bya Rwigara kuko aravuga ati niba ari umwanzi wanjye gupfa n'ibihagije ahubwo na nyuma yaho ndagira ngo ibi ngibi nayo birebye bishobora kuba bisa kandi nanjye nk'uko mbibona ntabwo bitandukanye cyane n'ibyabaye kuri Rwigara Sinapol ariko sinzi ndibuka umunyamakuru abaza ati umuryango uravuga ati turatabaza Kagame bari ugaragara nko hari umu victime none Tabita uri umwe ndetse mu bantu basinye kuri rwandiko twahereho tuvuga ndetse banzu uri kuri nimero ya kane yabarusinye ariko muri iyo rwo rwandiko Rwigara yakozweho reference sinzi ko yenda mutekereza ko iperereza na rizakorwa cyangwa ritazakorwa ariko uko bigaragara urabona ko nabwo akomeje kubona ikibazo kuri FPR bigaragara ko nta gahunda yo guceceka yenda mufite cyangwa se muzakomeza nyine gusaba ko ubutabera bwazagaragara tabitareka nawe nguha umwanya tutarava kuri izi ngingo twavugaga ijambo ni ryawe
Mukoze Jean Paul yabashuhuje nshuhuje bamara nawe n'abatwumva ntabwo nashoboye gukurikira ibyo mwavuze ariko nkurikije kuri sukomantere ukoze cyangwa cy'ikibazo bajeje nitwabura gushimira Human Rights Watch ikomeje gushyira igitutu kuri leta y'u Rwanda ngo ikore investigation kuri urupfu rwa Kizito ariko turabizi neza nk'abanyarwanda ku Rwanda kuri kare gatuko kabicanye ajyo bazakora ese abantu bamaze imyaka 20 barishwe mu buryo butumvikana abandi bararashwe ku manywa izuba riva naba reka mvuga abantu biwacu nibuka neza hari uwitwa Kabera Cien hamaze hashize imyaka irenga 20 arashwe yararashwe arasirwa imbere y'inzu yiwe umuryango we warahagurutse usaba investigation iki ni mutubwire umuntu wacu yishwe nande kugeza uyu munsi investigation zarakozwe se bashaka iki reka mvuga umuntu witwa Victor Bayingana sinzi niba mumwibuka uyu nawe yararashwe hashize imyaka 20 yarashwe ahari mbere ya Kabera cyangwa nyuma ye simbyibuka neza uyu Victor
inyuma
yarasanwe n'inyuma ya Kabera I think uyu Victor bamaze kumurasa barasa n'umugore we bica n'umugore we avuye muri prison witwaga koraba sese aribo baba babikoze reka tuvuge Pina Kabenga uyu wari umusirikare yararangije iruhande muri fakulte y'amategeko yari umujaji baramwishe muri rya kinamico ryabo ryo kugongesha abantu amamodoka ngo yakoze accident yahe nibo bamukubise ibintu mu mutwe imodoka itana sharadutse ndetse itari yasharadutse bati yakoze accident ngiyi modoka niyo yaguyemo wari uri muri iyi modoka yapfuye abantu bifata ku munwa bati bishoboka bite hashize imyaka ingahe irenga 20 bakoze investigation se arimo babyikoreye reka mbabwire dushobora kuvuga tukavuga ntitubarangize abo ngabo n'abo mvuze kuko n'abiwacu ndabibuka kandi babareska pe none Rwigara reka tujye kuri Rwigara ndabasabye ntimuzongere kuvuga ngo yapfuye ngo urupfu ngo Rwigara yapfuye urupfu rudasobanutse urupfu yapfuye rurazwi baramwishe bamukubise ikintu hano mu gahanga hano mu musaya yewe naramwiboneye n'amaso yanjye ntabwo ari nkuru mbarirana iyo ngeze kuri ibi bintu by'ubwicanyi bw'abariya abantu mba numva nenda no gusara abagome abicanyi washyizeho indirimbo mbere ivuga iti ifite amagambo meza cyane iti va mu nzira wagafuniwe va mu nzira watuziwe byo ndabigarukaho harageze kwaba bicanyi babwirwa bagashyirwa ku karubanda bakunda muri cumu bagaha amahoro abanyarwanda Rwigara urupfu yapfuye ntabwo nta sinzongere kumva n'umuntu avuga ngo ntirusobanuye urupfu yapfuye yarishwe ku mugaragaro izuba riva barabanje bamukubita ikintu mu musaya barangije umuryango w'urazi ibyo bintu byaravuzwe mu nkiko umugore we yarabivuze umukobwa we yarabivuze barabivuze over and over natwe twese ku maradiyo twarabivuze ibingibi by'ikinamico bajye bajyana amakinamico yabo hirya turayarambiwe abantu barangiza bakazi bagakinira ikinamico ku buzima bw'abanyarwanda urupfu Rwigara yapfuye ni urupfu rwagaragaye barangije baraza akiri muzima ahumeka bashyira mu kibage giplastic bag funga abicanyi urupfu rudasobanutse rurasobanutse inshuro 40 abicanyi nibo bamwishe ubwe iya yewe baravuga ngo ariko ngo banza ngo mukabya ngo rwose no abicanyi bagomba kuvugwa umuntu akatura abicanyi bose n'abicanyi niba ari abahutu bisha abatutsi n'abicanyi niba ari abatutsi bicana n'abicanyi abicanyi bose n'abicanyi Rwigara baramwishe barangije umuryango we kubera ko wari wabibonye bagira ubwoba yenda bati nibamujyana kwa muganga yenda arakira baramwirukankana bagenda bamuteragura ibyuma hano mu irugu umuryango we wageze kuri police station Rwigara avirirana amaraso ateye ubwoba amaraso yari yaviriranye mbere bari bamukubise ikintu hano mu musaya araraba ararabirana atubwenge ariko yarakiri muzima ho gato barareba bati yenda ashobora gukira baragenda bamutera muri byuma bicanye so ukavuga ngo investigation ni byiza aba banyamahanga rwose nibakomeza ariko ntazo bazakora bariya bakwiriye gukurwa ku butegetsi bakwiriye kugenda udufuni twabo turarambiranye Kizito Kizito bamwigisha amasuka nako baramwica ntabuzi icyo bamwigishije barangije bati yiyahuye nimwigishije amashuka Karasira niwe wigeze kuvuga ati yewe kubera ibibazo by'amashuka ariko yabivugaga ironikuma yarabimokaga ati ubu ngubu noneho ngiye sinzongera no kwisasira amashuka ngiye kujya nisasira papier hygienique kuko nizo wanigisha umuntu byibura zigacika ntizimunige ngo ave mu mwuka naho nk'abanyarwanda bageze ariko my god abantu ngo bararara irondo barirwa bakubita abantu babamaze sinzi niba mwabibonye birimo birasirikira abanyerondo bakagombye kurinda umutekano nibo bari kwica abaturage babamaze babaciye amaboko babamenye imitwe abandi bapfuye ngo bari mu bitaro angeza ngo barakora investigation akagatwa gakwiriye kuna muri cumi cyangwa banyarwanda banyarwandakazi nimuhaguruke ibi bintu birakabije iyo ndirimbo Jean Paul wadushyiriye uze kongera please nsubize iravuga ifite amagambo meza cyane umuntu wese akwiriye kumva ati va mu nzira wagapfuniwe watuziwe uve mu nzira mwabicanye imwe dore ko mwahereye uve mu nzira igihe kirageze niyo mpamvu n'abandi banyarwanda bamaze kubona agahinda akababaro abanyarwanda bakomeje guterwa n'aka gatsiko k'abicanye ariko hari n'abandi bicaye hariya barebera ese rwose mwa bantu mwe ukababwira uti mwa bantu mwe kubera iki rwose mukomeza kurebera abanyarwanda bapfa Kagame ameza abantu Kagame Paul iyo tubivuga no mu mazi hano baba bakikira ngo urumva ngo perezida w'u Rwanda ni icyubahiro akwiriye guhabwa cy'u perezida uriya Kagame Paul atumariye abantu we n'agatsiko ke iriya sisiteme itumariye abantu wabwira abantu ati kuki nyuma yuriya mwicanye maze abanyarwanda baterega abo ni abatutsi baterega urabona ni uwacu ni uwanyu amaze abanyarwanda wowe wirirwa wicaye hariya uvuga ngo ni uwanyu ubwo ntibirakugeraho nyamara ndabona abanyarwanda bose bamaze guhetura nawe bizakugeraho ejo nimuhaguruke turwanye aba bantu turwanye aka gatsiko ibi byose biveho turashaka change urunana arc bihano nimuze dufatanye dushyire imbaraga hamwe duhindure ibi bintu dufuni twamaze abanyarwanda dukure mu nzira y'imigozi banigisha abanyarwanda dukure mu nzira ya izi mbunda bakoresha igihe kitari icyanze imbunda zikoreshwa igihe cy'urugamba ntabwo zikoreshwa mu kugenda wica abantu abanyarwanda babamaze babarasa bari ku mapingu ibi byose bikwiriye turabyamaganye abanyarwanda
murakoze cyane Tabita ndagira ngo tukira aho ngaho wakoze cyane kuko mu by'ukuri ibyo bavugaga ntabwo dukeneye dutegereje mu Rwanda kandi wabivuze neza gusa ibyo bintu byose nk'uko wabivugaga bijye bitubera imbarutso cyangwa se umusemburo kugira ngo uburakari bwacu bwiyongere ntabwo ayo magambo abapfuye ubusa buri muntu wese yenda muri 20 igihumbi 5 10 bazabyumva harimo babiri bazagira bakavuga batari koko kuko noneho bya bintu birasonetse ariko reka nje kubera igihe cyacu gitangiye kudushirana kuri iriya ngingo y'abanyarwanda ndaza gusora mwagiye mwese mukomeza kuriza cyane cyane bamara bavuga abandi ba muri za West Africa cyangwa se muri biriya bice biri byabayemo imidugararo yagishingiye kuri kudeta kugeza uyu munsi sinda numvaga ko umuperezida yari ari mu nama na premier ministre bakamusangamo bakamufata akabafungiye ahantu ariko sinshaka kujya kuri iyi ngingo ndagira ngo rero dusorezaho ariko mbere yuko tuyigeraho ndagira ngo ngaruke ku by'amasoko na COVID mu Rwanda. Amasoko mu Rwanda bafunze ejo, ndagira ngo mbanze mbabwire yuko byari byabanje nari nabisomye kumva aho nshya kuwa gatanu vendredi nari nabisomye bavuga ko amasoko hari amasoko bazatangira kujya bajya gupima ariko atari ukuvuga ngo ni ukubera ibyo bahabonye, ahubwo kubera ari gahunda ya leta yari ifite mu mugambi wayo. Tibwakeye barabikora bajya mu isoko ryitwa Kigali City Market, barivamo bajya kwa nako babikorera umunsi umwe no kwitwa ngo Mutangana. Iyo ni strategy bari bakoze imbere. Hari ahantu abatukurikirana amakuru y'Ikigali baravuga ko igihishe inyuma atari si COVID, kuko ntabwo ari uko bahabonye ikintu kidasanzwe ahubwo bari babigambiriye. Banavuga ko bahafunze mu itangazo ryanditswe n'uri ya Potidanse Rubingisa, ndetse hari naho yageze avuga n'ibijyanye n'ubuzima, ibyakaba yari nk'itangazo rivugwa na Minisiteri y'Ubuzima ahubwo bari butangira kubyandika bisobanura. Ariko ibyo sindi bitinda kuko abadukurikiye hafi batubwira ko Gisozi ko ari isoko ry'abaturage nayo ngo ishobora kuba yitahiwe, ariko umugambi nta wundi ari ukugira ngo babuze ibwami no karubanda. Murabizi ko babaciye ku isoko, babaciye kuzunguza, babakusanyiriza muri ariya mazu ngo ni ugukiza umwanda. Bageze muri ayo mazu nayo bayavanyemo barabashonjesheje. Testimony cyangwa se ikintu kibabaje umubyeyi umwe yavuze avuga ati noneho ndabyumva nta kugurisha kubera impamvu z'umutekano, ariko harimo imboga muri ariya mafrigo, hari ibintu birimo nshobora gukuramo nibura nkabigaburira abana, cyane cyane ko tutazi igihe tuzagaruka kuko leta yavuze ko ngo ari kuri 24 bashobora kuzagaruka. Bavandimwe muri hanze ari muri Canada, muri Amerika n'Iburayi, murabizi uburyo mu bice byanyaho muri hose abategetsi baho bagiye bagerageza kwirinda coronavirus, naho bakoze no muri Itali bageze bagafunga bakavuga ati nta muntu ukwiye no kubagendagenda kubera ko batinze kuyifata kuyifatira hafi. Baretse ahantu hamwe hashobora kugibwa cyangwa se kujya mushobora kujya ni mu masoko aho mujya guhahira abana, kubera yuko bagomba kurya, ntabwo ari n'abana gusa n'abantu bakuru bagomba kubaho, ahubwo bakora ikintu cyo kurimita. Iwacu barabikoze aho mvugira ahangaha bakavuga ati amasaha ya naya turalimita, n'uyu munsi biracyahari, hari abantu bari kuri ku muryango bagerageza kugenda bakora account babara bati hinjiye banga bakavuga bati urategereza yenda havemo abandi babiri ubone kwinjira kugira ngo umwanya guhana umwanya kuko byubahirizwe. Ariko ntabwo wigeze uvuga ngo none iduka ryose rafunzwe. Ibyo rero bikakwereka cya kintu cyo kutita ku burenganzira bwa muntu. Abo bantu ntabyo kurya babahaye, ariko bati mugume mu rugo kugeza igihe twamaze gupomba. Reka tuvuge ko ari na COVID bashaka gukiza, bamara niba ari na COVID abo bantu iyo COVID bakora bavuga ko yenda bashaka ku gukumira. Umuturage wavuze ati ahubwo twebwe COVID nyamukuru dufite ntabwo ari iyo ndwara muvuga, COVID dufite ni inzara, ahubwo ni nayo mbi kurusha COVID mwebwe mutubwira. Ibi ntabwo najya mva, hari igihe tujya kuvuga ibintu ukavuga uti ibi ndabivuga gusa ko bihari, ariko nta n'igisobanuro cyabyo umuntu ashobora kubona. Sinzi uburyo navuga n'ibi ngibi bi making a sense bite, ibi umuntu ashobora kubyumva ate ko ubutegetsi bwitwa ko buhagarariye rubanda, leta ivuga ko yafata ibyemezo nka biriya idatanze alternative, itavuze ati noneho mu kimbo cyaho mwahahiraga doraho muza gukura iposho yenda murya ibigori gusa, ariko muri iki cyumweru turimo tugerageza kumira cya cyorezo. Bamara sinzi ko dufite, ntabwo numva ko hari ikintu umuntu yabivuga uretse gusa kuvuga tuti ibi n'ibindi bije nk'ibyo twasanzwe twari twarabonye, ariko nkabona ko jyewe birarenze kumva ko dushobora gusobanukirwa n'ibintu nk'ibi ngo nuko ari leta y'akarengane tumenyereye.
No bite bwoba, reka reka nongere mfate urugero ku muntu wigeze uganirira hano kuganira kuri radio iteme witwa Jason Muhayimana ya nzi bari bamubaje bati yaravuze ibintu byo mu Bugereki n'ibindi noneho biza kugera mu Rwanda bamubaza ati se ibyo bintu ubwitanye n'ibiki bira hari Kigali uyihaye logike ndibuka ko yasubije ngo ibintu byo muri FPR nta logike bigira ugiye gushakamo logike wasara wari uvuze ngo making a sense nta sense nimwe ushobora kubona y'ibintu biri hariya muri bivuga iki rero biraganisha ufunga insengero aho abantu bahuriraga ufunga amariba amazi ujijemo umurozi amazi ufunga amasoko wirukanye abazunguzayi uzengereza abamotari to nizo zigendera amakira mu gihugu ni ukuvuga ngo abantu na ba banyarwanda bari bameze nk'intama bazashiguka aho biganisha ni uko bazagusarama urashaka kubasaza ariko nibo bazagusarama hanyuma rero ikintu umuntu yapfa kuvuga ni uko mu Rwanda ese hari ibimenyetso bigaragaza ko ibintu bizakomera abantu aka gatsiko mvandimwe wacu utabita yavugaga bigiye kugakomerana mu gihe kitari kure n'ubwa mbere mu mateka y'iyi ngoma cyangwa y'u Rwanda haboneka abantu barenze bane batanu bitangaho ibitambo byo gupfa bakabivuga bakiriho ari bazima batanga urugero habanje Diane Rwigara avuga ati naritanze gupfa narabyiteguye ko umunyamakuru amaze kubumva batazakwica cyangwa batazagufunga kuvuga ngo yitanze y'igitamba kiriho ibyo ni ibintu bigira ingaruka ku ngoma ikora icyo Kizito Mihigo yabaye igitambo we ntiyabishyize hanze na Diane ariko abishyize mu gitabo arabyandika ati ndabizi ko babazanyica ariko bizabakoraho nyuma ya Diane haje abandi ejo bundi Byumvuhore nawe yavuze ati indirimbo ishobora kuba ari n'iyanyu nk'aho nawe avuze ati yenda icyaba cyaba ariko nditanze mu bandi si we wenyine hari nanone uyu muhungu uri muri radiyo Umubavu amaze igihe avuga ati bashobora kuzanyica ariko nzakora ibyo ngomba gukora ibyo Imana isaba n'ibyo gukunda igihugu n'abantu isaba hari Karasire Mabwe nawe yitanze akiriho ati ndabizi aranabivuga ese na kizi tutaravugaga ku mugaragaro ko bamwishe nanjye bazanyica ubwo mbazi batanu ariko hari n'abandi barenzeho yewe na Ingabire baramwicira abantu umwe babiri mvuga ngo abantu be si nk'abaye abategetsi avuga ngo abantu ni ababo abasangirangendo be abafasha be n'urugendo arimo barica umwe bice babiri batatu bane batanu batandatu agakomeza nawe buriya yitanze abaye wa gatandatu iyo rero ubundi igitambo kimwe kirahagije bavuga ko igitambo kimwe n'ikindi cyane iyo abantu barenze batandatu bakiriho birekuye ngo babe bitambo buriya hari abandi ibihumbi bitandatu nibura babarangije guhaga ibyo babona mu mutwe byabarenze mu muhogo birabanika bageze ku ntunduro hasigaye ikintu cyo guturika ngo byisuke hanze ni ukuvuga ngo biba bigeze kure none barakora ibishoboka byose ngo bigere kure turatakamba rero ngo bacishe make bafashwe naho ubundi ibizakurikira sinzi ikizabitangira ntabwo ushobora kwica abaturage miliyoni 12 ukabicisha inzara ukabicisha agahinda ukabakubita ukagira ute ukabikira ababyeyi ukarigisa abavandimwe ngiyo rweru ngiyo twavuze abaresikato buriya dutanga ingero eshatu ariko hari benshi abagore biciwe mu bitaro ni bangahe babyara cyangwa bajya kubyara barishwe bipanzwe babirimo abavandimwe bose bashobora gutondekwa ku rutonde n'abandi noneho rero dukomeze ni ukuvuga ngo habonetse n'ibyo bitambo ni ukuri mwitege abanyarwanda twita ko ari intama bageze ahantu umutwe wabo bananirwa barananiwe n'insengero bajyaga kwihishamo imisigiti nayo bayikubise amafuni n'uburozi bayifunga numva ari icyo nabamvuga nuko itegereza kurikira niba badahindutse batumvise amajwi ababwira bashatse bakumva
bwa cyane bamara ndagira ngo tukira aho ngaho tunakore kuri iyi nkuru ntaragarura mugenzi wa Getabita muri studio ndagira ngo tubanze kuri iyi nkuru yo muri Mali jewe uretse kugira gusa ngo tuyiinforme muri studio za radio teme kubera ko ari current event cyangwa se current events muri imwe muri current events cyangwa mu bintu bigezweho cyangwa bivugwa uyu munsi nuko hari impinduka zishoboka aho mperukira muri Mali aho abasirikare byumvikanye ko bagiye bagafata bagasanga president na premier ministre mu nama bicaranye bakanavuga amakuru nabonaga ko nta resistance yabamurinda bagize batwara ahantu nta makuru menshi mbifiteho ariko sindi buguhishe ndetse na tabita turi kumwe kuri iyi muri kuri uyu murongo wa telefone ntabwo ndi bibahishe kuko jyewe navuze nti abandi bana impamvu navuze n'abandi bana nuko ibibera mu Rwanda bibera mu Rwanda ari ahaba kudeta yagomba kuba yarabayeho kera cyane kuko ibikorwa muri cya gihugu n'ubutegetsi buhari buri munsi hari impamvu yatumye niyo kudeta haba guhera kuri Kangondo ku baturage basenyerwa guhera kuri iyi COVID uburyo bayihandlinga guhera kuri ibyo ngibyo twavugaga by'ubwicanyi bumaze kubaho impfu za hato na hato zimaze kuba muri kiriya gihugu kandi bikagaragara ko leta idashaka kubikora iperereza nka ari ikimenyetso cy'uko ubwayo bifitemo uruhare ugafata uburyo ikumira demokarasi mu gihugu reka nze nkubwire bamara ndetse na tabita kuko umwe duhuriye hakuye umurongo n'abandi bazatumva abasirikare iyo bamaze kwambara uniforme mu gihugu nk'iki nk'Amerika bashyira ukuboko hejuru bakarahira kuzarinda itegeko nshinga ry'igihugu ntibigera bavuga ngo uwo bagomba gukorera n'umukuru w'igihugu ndetse ibi nzabigaruka wenda no mu bindi biganiro umukuru w'igihugu n'ubwo ari we commander in chief nuko ari we uhagarariye constitution ubwo bubasha ariko ntibivuze ko afite iyo ububasha bwo guhonyora itegeko nshinga itegeko nshinga niryo rikuru nawe ubwe niryo rimugenga mu Rwanda ntabwo kuvuga ngo gukora kudeta ari ugusaba ko ngo dusaba bya bindi bakurega ngo ni uguhamagarira abaturage kwigumura cyangwa se kwigomeka ku butegetsi oya ni ugukora ahubwo igikwiriye kuko amategeko y'u Rwanda nk'uko Karasira Aimable yabivugaga ati uyakurikije uyakurikije nta kintu na kimwe nta violation nako nta kintu nkora kinyuranyije n'amategeko niba ari amategeko nkurikiza ariko ikibazo ni uko amategeko yasimbuwe n'amabwiriza ngo ndakota ibyo Karasira yavugaga kuko n'abasirikare barahiriye itegeko nshinga nabo barakorera ku mabwiriza none rero bamara abategetsi bo muri Mali nako abasirikare bo muri Mali bo bashobora kuba barahiriye itegeko nshinga bazi n'icyo barahiriye ariko kumbwira ngo mfite abantu bize kinyamwuga barimo banyamvumba bakajya za Sudan bagahagarira bakacunga ngo umutekano bayoboye n'abandi basirikare nka za Nigeria bagana barimo harimo abo ba Mali ukabufata umuntu w'umunyarwanda utazi constitution cyari cyakorwa nabyo ni igisebo kuri Afrika ariko noneho ndagira ngo nuko niba hari ibyo twege tutazi kuri ibyo bintu bya Mali ndizera ko simbizi ko bikurikiranye gena bikurikiranye bihushukwa ariko birasa nkaho ari kudeta yabaye opinion yange ndayikubwiye ko jewe ni Rwanda bibaye nibura navuga ni dufite nge nta basirikare mbona dufite kubera ko umusirikare akurikira itegeko nshinga n'iryo arahiriraho ntabwo yakwemera kujya kuvusha amaraso y'umunyarwanda mu gihe atari umwanzi atari enemy navuga ahangaha ngacikurondogoro ariko reka tukubaze kuri biriya byo muri Mali yenda mu nshamake niba bikurikiranye ariko noneho twumve niba hari kibiziho yenda wafasha abakunzi ba radio iteme kumenya ibyabaye muri kiriya gihugu
umuntu yahera ku myitwarire y'abaturage bo mu burengerazuba bwa Afurika n'abantu bumva igihugu cyabo bumva ikibareba ikintu cyabo bakumva ko ari icyabo badashaka gutinya no kugirirwa nabi Cote d'Ivoire bari mu myigaragambyo nubwo babica mu mwaka wa 2010 muri Niger ndakeka ko ari 2010 hasize hafi imyaka icumi umuperezida witwa Mamadou Tanga yari mu nama ya guverinoma abasirikare barambiwe n'abaturage abasirikare baraze baramuterura nko ku kiko baraterura bashyira mu modoka baratwara bavanaho byari bikabije ariko bamujyana batanamwise abandi bananirwa kurasa kuko baba bakoze igikorwa kigomba gukorwa muri Mali naho ibyabaye rero bimaze igihe abaturage bamaze igihe kinini barwana bari mu myigaragambyo batabaza baho genda babatuka babica birebire n'abasirikare babo bapfa ahubwo mu gihe hari ingabo z'abafaransa zirenze 500 mu gihe mu karere aho ngaho kanini ka Saheli mu gihe hari muri Mali zirenze 1500 n'izindi yenda Mali aho itandukaniye n'ibi bihugu na Senegal na Cote d'Ivoire cyangwa ibindi Senegal na Cote d'Ivoire ni igisirikare cy'igifaransa ishuri ry'abafaransa icyo twakwita nka doctrine militaire ni iy'abafaransa ni ireme n'imyumvire cyangwa se amahame ya gisirikare ni ibifaransa ni ukuvuga ngo nka Cote d'Ivoire na Senegal biragoye ko ingabo zishobora gukora kudeta ni ubufaransa bwongeye bushobora gukora kudeta muri ibyo bihugu ni ukuvuga ngo Cote d'Ivoire rero bari mu bibazo birenze na Senegal yo yenda abaturage bashobora gusara kubera idini ryabo nka miliyoni yose ikajya mu muhanda noneho nk'abasirikare batoya ba progressiste ko barimo bagiye mu yandi mashuri bake bakaba bafasha abaturage bakagira ibyo bihindura ariko byagorana hanyuma rero muri Mali biragoye igisirikare cyabo cyanyuze mu mashuri anyuranye n'ahantu hanyuranye kandi kibana n'abaturage ni ukuvuga ngo bo iyo bibaye ngombwa barahaguruka kandi abenshi bari mu buryo bwa sosiyare bwo kureba inyungu z'abaturage babo niyo mpamvu ndetse n'abamanutse bigaragambije bagaragiwe n'abaturage benshi bari buzuranye hafi aho perezida yari ari banamufashe ntawe barashe ntawe bishe baramutwara na minisitiri w'intebe n'abandi ba minisitiri benshi hari muvoma yitwa muvoma di 5 juin sitasiyo ya gatanu irimo ikintu cyenda kumera nk'ibyo bamwe bari gushaka kubaka ni ikintu kivangavanze sosiyete sivile n'amashyaka ya politiki menshi n'abakitivisite ba politiki ni muri Mali honyine umuntu agisanga hari hano muri Afurika kiramerambye nicyo kimaze igihe cy'organize iyo myigaragambyo bafite ndetse n'umuyobozi w'idini cyangwa se umuntu ubafasha kukumva ibyaroho abo bayobozi b'idini rero nibo ubufaransa bwagerageje gucaho muri iyi minsi ishize babona bikomeranye umuntu wabo bagerageje kubacaho bagerageje kugira nabi bagerageza gukora ibishoboka byose gucengera baca mu byo bita cercle maçonnique zabo bareba kontrola kugira ngo bananize ariko haboneka abasirikare ntawuzi niba nta yindi puissance ibyo abantu bakeka ishobora kuba ibari inyuma itari ubufaransa byashoboka ariko abasore bari inyuma y'abaturage bakora kudeta kuko icyo gikorwa batabaye abafaransa batarabirinzira ibintu kimwe mu bishobora kuba ni uko ubufaransa bushobora kuzazana umujinya mwinshi bukihimura byabaye ariko nabyo nta nyungu bizabaha icyo bagombye gukora ni ugutuza bagafasha abaturage gushyiraho gutegeka ahubwo bakareba uburyo bakorana nabwo mu nyungu za peteroli muri Mali bashaka kugafata ariko babikoze abafaransa batabishaka ibyo bakoze biriya bintu kandi bikorwa n'abaturage ni ukuvuga ngo solution muri Mali igisubizo ni igisubizo sivile bafashwe n'abasirikare b'abasosiyalisite progresiste bashobora kumva ni uko nguko bimeze situation imeze hanyuma rero mu rwanda iwacu twabivuga muti uko mama dutanga abasirikare bamutwaye muri nigeria uko muri mari bakura amakurita bamwe batari n'abakuru byanze bikunze bahaguruka garani zimwe ikigo kimwe gitibiri ntibishoboka ari mu nama hariya tujye kumufata bagenzi bacu muri kiriya kigo ntibaturasa turabarasa ariko ntitwumve impamvu bari buturasa babaretse bakagenda bakamuterura nk'uko baterura ikisi ufata ikiyiko ugashyiraho akantu ukajyana nuko babigenze duse nta nduru nta ngoma nta musirikare w'u rwanda rero ububasha nta muturage wo mu rwanda ujya wari kumara amezi arindwi yigaragambya nk'aho muri mari mu mwaka ibiri ngo bamwice bagaruke bamwice bagaruke bari bafungira amasoko y'amadini ibintu byose bakaguma ariko igihe nikigera bazitwara nko muri mari icyo u rwanda rukora ubu ni ugufunga harya bita sansire gufunga n'amasiti ngo batamenye ibiri kubera ahandi abantu benshi bagiseseka icyo abantu bagomba gukora rero ni ugumura abari mu rwanda nta kumaradiyo bikavuga ibyabaye muri za mari ko abandi baturage bo babasha kwanga kwicwa nabi yenda bashobora gutanga n'amashusho bakayatanga akaba yagera ku baturage b'u rwanda bimwe ayo mahirwe yo kubireba iyo niyo ndumva ariyo shusho nabaha ibyabaye muri mari rero
ndagushimiye cyane Prosper Bamara wakoze cyane kubana natwe kuri iki kiganiro ndetse no kudufasha kumva ibibera muri karakare tunasenga tunifuza ndetse twizera ko yenda ejo n'ejo bundi igihe kizagera kazura n'abandi bakavuga batari kuko abambanjirije ko nabo bagiye yenda hari igihe cyanjye ni iki ngiki cyo kugira ngo nanjye nerekane ko ibyo nagiye niga ntagiye kujya kwiga ndetse nkaba ngiye gusaza n'umuryango wanjye n'abana banjye mbaraga umuvumo n'urubwa yenda hari bakazagira igihe bibwiza ntibishoboka reka turebe urya nta buvuma ngo ritararenga igihe yenda kizagira ntiwamenya reka numve Tabita yenda hari we yaba ari optimistic kurusha twebwe Tabita turimo turasoza ikiganiro ariko ndagira ngo nawe nguhe umwanya ukore komantere yenda hari ibyo twavuze utagize chance yo kuvugaho ku bijyanye n'abariya baturage bahohotewe bakamburwa by'amasoko muri Nyabugogo ndetse no mu mujyi ariko na n'iyi nkuru niba hari ikindi wayivugaho mbere yuko dusoza reka nawe nguhe akanya
urakoze Jean Paul nta byinshi nabivugaho Bamara yabivuze nako mwabivuze neza gusa birababaje ni wowe watangiye uvuga uti abandi bana ko ntushobora kuvuga ngo erega u Rwanda bimaze kugaragara ko u Rwanda abasirikari b'igihugu cy'u Rwanda ntabwo ari ab'igihugu fananye ngo abasirikari b'igihugu cy'u Rwanda abasirikari bari muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari ab'igihugu nabo umuntu ku giti cye urumva umuntu nk'umubyeyi umwana arakosa akamutimbura ati kuki wakoze ibi peyi iki niba n'umubyeyi abagukubita azi yifata kuko ari umubyeyi ababikorana n'urukundo ni ariko hari iyo umusirikari arakubitwa inshyi sinzi ukuntu nabyita mbuze ijambo nakoresha rero birababaje n'abasirikari baricwa arafungwa ari mu minyururu bazira ubusa lisite ni ndende hari abishwe hari abarigishijwe utamenya irengero ryabo hari abari mu mapurizo yewe dushatse twana bavuga ese nk'abo ngabo kuki abandi basirikari batagize byibura ngo banavuge banarakaze nako karengane bene wabo bagirirwa ejo bundi mu kiganiro cy'ubushize Jean Paul niwe wavugaga iby'uyu musirikari ubanza ari umujenerali mutagoma wazize uburozi bishe bamwicishije uburozi hari uwitwa Gashagaza wari umupolisi wo hejuru banigishije imigozi
hari
benshi
uheze muri prison ni benshi cyane koloneli cyabagamba uheze muri prison uwo nyamvumva mwavugaga ubu niba ari muri prison niba ari hehe sindizi kabuze irengero rye ese abo bashyize hamwe n'abandi reba koloneli Patrick Karegeya banigiye muri Afurika y'Epfo reba generali Kayumba Nyamwasa uheze hariya muri Afurika y'Epfo n'abandi umuntu atavuga ngo arangize ese n'abafunze kuki abasirikari basigaye bari hariya badashobora no kurakazwa n'akakarengane bene wabo bakorera namwe muravuga ngo abaturage niba banze byibura banarakazwe n'aba bene wabo bakorerwa akakarengane aba turi kuvuga abo basirikari b'umuntu akagame ku giti cye nibo batumwa kujya kuniga abaturage nibo batuma kujya kurasa abaturage nibo batuma kujya guca imitwe abaturage bakajugunya mu mashyamba nibo batuma kujya kwica mutagatifu Kizito bakamwica nibo batuma kujya kubeshya ngo ba Rwigara bakoze amasida nibo batuma yewe wavuga namwe mukavuga ngo dufite abasirikari abo nikizina nukumva ngo n'abasirikari ariko bamaze
I'm going to go to the house. Cyangwa indera niho kintu kigo cyaraho kirarasa kiranze baramanuka baraza binzira kuri president baramufata president ministre w'intebe ministre wa finance bose baraterura baratwara baratwara barafunga bamaze kwivuga ku bafunga nanubu bavuze ko ibintu bikabije abaturage bari kubyina bari kubyinira ntanu babagenda bazi ni ikigo
kintu
Kugumanda umwe n'abantu bose bigeze gusaba baramaka afi nimwe barabo nako mugoro bari bamaze kumufata baratwara nuko mu kigo kimwe cyonyine gifata icyemezo kigaha buruka kigenda cyo 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 c kuvuga
kandi banigisha imigozi abandi
ni kigo kimwe bari bigo bibiri
sinzi rero niba atabitarurangije
nari ndangije n'agahinda abaturage
gusa reka rero
turabashimira kandi sinabura kongeraho gushimira aba baturage bahagurutse bihagazeho nimukomeze banyarwanda nimuhaguruke mwihagarareho mwirwaneho nta wundi ubareba nta wundi uzabarebe ni mwebwe mugomba kwirwanaho ndashimira bariya abantu bo muri ririya zina nanga kurivuga ngo ni muri baniyahe
babita kangondo nanjye kumenya ko cyitwa kangondo ya mbere n'iya kabiri kangondo ya mbere
n'iya kabiri uri abaturage ndabashima tubashime bihagazeho bageze hahandi bamaze kubageza ku rukuta ntaho bagihungira bamara yabivuze ahasigaye ni ukwirwanaho bagire bati nikuvuza induru babice byibura bavuze nta kundi ni ukubashimira bakarasira bariya bahagurutse bakavuga n'abandi tutarondora amazina baingabire bariya ba Diane Rwigara ba Maitre Ntaganda
n'abandi
nimwirwaneho Ntaganda Bernard nibakomeze nibahaguruke bakomeze birwaneho kuko nta wundi bafite ubarwanirira igihugu nta abayobozi babo nibo babica nibo babahohotera abaturage babamaze babakubita ni agahinda nibahaguruke birwaneho natwe tuhaguruke
tubavugira uko dushoboye banyarwanda nimuze twishyire hamwe dore urunana nicyo rwashyiriweho nimuze dushyire imbaraga hamwe tuhaguruke turebe ko twakuraho kari agatsiko kamaze abanyarwanda murakoze Jean Paul
reka wari wenshimira ndetse nubahirize n'icyifuzo cyawe wari wavuze ko wifuza ko twakina indirimbo twatangirijeho ndagira ngo mbere y'uko nyishyiraho mbanze nshimire mwebwe twabanye muri ikiganiro Prosper Bamara ndetse na Tabita Gwiza n'abagiye batwandikira ariko nk'uko wari ubivuze Tabita hari ibimenyetso byinshi umuturage atagikeneye nta basirikare dufite nta bapolisi dufite nta wundi muntu uzaturengera ni twebwe twenyine reka rero dukoreshe aho bwabaga dushyira imbaraga zacu hamwe kuko ibijyanye no gutegereza yenda ko abasirikare bacu nabo bazakora nk'ubutwari bw'abandi yenda bizaza ariko ibyo tumaze kubona nta cyizere biduha ko n'abahubwo bakeneye waba batura ni akaga kumva umusirikare ubu nawe ari ukeneye wamubatura icyo ni ikiganiro cy'ubutaha reka mbashimire mwese twabanye kandi ego wakoze sinzi niba Bamara aricyo wari uvuze
oya nacyo bakeneye waba batura kuko ubishobora ahunga cyangwa agahungisha umugore cyangwa iki kandi mu gihe umusirikare uri muri bari amanuka akava indera akaza muri gukemura ikibazo
byarabaye ndetse bamwe barabizize barimo bitwa ba migabo ngo bahungishije imiryango ubona barebye kure ntibari bakwiye no kubizira kuko barimo barakiza yabo ariko birababaje cyane reka rero mugire ijoro ryiza ibitotsi byiza naho ubutaha ubwo ikiganiro cyacu kindi ni ikiganiro uyu munsi kizaba ku wa kane nizere ko tuzongera guhurira ahangaha twese tukiri muri uyu mwuka kandi nibyo nifuriza buri wese wumvaga iki kiganiro murakoze rero mugire ibihe byiza
Turakaze, ni tukagata, turakaraze. Tattoo.